studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumar sappo e tati lewru septembre jena yamde soki do radio kawral motti sudu baba jotti nono do kabaruji yumaro e galo kanko no dirte no mum jiro wonto boggi jambe to sekrabon kompetitiwi do honno basiji di gondi le wud leedi ndi fedde tabital pula ko kany jina dogon ka fu kay fi wid la mo kanyon ko daraki darne mudu no gedde fu ka teti red kaborde mudu en mo ditide datul hakkunde gawo e sewar le le bijje go ngaro jidi dum fuddi tan no la mo hollitiri wiide kay be gawo be do himmeji muden kuntinaama hore tiagal ko be tumbutu e be kay be himmeji muden kuntina hore le ko dabbino ko no ko nodirte jago commune mudun badale do bomako do be kollitiri izin ngayde no gonde boy hewde ton sanne nyaloma hande do wadi sababu du sudu wembi yimbe ro humni be kabaru hawaluji fa yotto demo be wobbe le o do no ko ka joy izin ngaji wobbe to be ka kollitiri wala fu te ko dum wayo tade jamare nde di wonono sembe kabaruji dum jogi ni on do betande di bismillah modon e hedade fedde tabital pula ko kanye jinna dogom be fu wottu jono be kay fi lamo wiide kanyu won ko daraki darne mudo so waddi jam e deedran hewti le leedi ndi e le wud le ndi do fu do ronki bubude wattu jono be bilaman hani fi do hen dabare joto yalla hono gedde fu kani rewirde konge mudo en tiagal ko cinnini ton kaldat e kawrangal ko fa kebben famtade kedden Ousmane Diko
e wi ke yaado wadde jinna dogom yulama o jaato woni wala tibara ko bangal jogalaji basiji di le wud leedi mel madani tolo gonde e wal
Je vous l'ai dit. Hanna om haltina o suni min kalde mabe be kedoto min ga waybe chuude be woni titalo suni be do andaka kala dabriji di pieten kala kawta di ngatten jawuji dontadi di kebataki
le resultat escompté
hedi walde tabital pula ko nan ben chapike wayde lamu le wuduleendi e wi kedaado jeunesse tabital pula ko lamo anhani darade darne mum se hebana titala ka jogola e wi madani diko yo wayde kaybu woni ko torre jamaaje de fa lati sababu bilede mu en kedana ko sefi
enni ta fe
lamu domo tan yo wobbe ngara donona dum ci allahji kudubi di wana fe lamu yo lamu ko fudo sanne wana dum kay wakat juno hanno tawede ci allahji kidal di timmi tay kama dum en donkani fe ti allahji ndel wuddu leedi ndi wana hara ndel sahal leedi ndi den no malin ko be hani wadde imadara darana de leedi ndi
te force di mal
e wi dunke en fam de nagu non yimbe anan don ti fa sanne lamu o teddina du hono golleji gondi ton e wi mabbe ilati dala 2012 ka leedi meden di an wonde hunchude hore ka leeti dala mamadou juara o sociologue on ko sefi kedden dum
dans la communauté pelo centre du
mal le lignol fulbe der wudundu yimbe lena ngodi ngada be sara jetti fufola e be do yimbe le bangul anyaaji golle de tiagal dum do muyi majinde kala galleji mawdi fulbe be denno ko beerata tiinde golle o yo kambe ko mani be kabaru gonbe tunbe jettata ko fi kajabe lamu gonbe tunbe fay be tawangal be tawane den suni amiri bi jope gorfu yoppan ka wakat jun o yimbe da wobbe golata dum sabi kambe bur jogade sembe jatti fuf be ngal na tawangal wajjimbi dongal jabana amiri embe
basi jakkum sinuji ngadani civile hewbe heddade hen le wuddu leedi men yoko bura yontere tan ko mobel gotel yurano ngol gaaw ngabbi do bombara hakkunde ombor e duansa ana buri nawgo en neddo be wonki jum heddi hen
hollitindi wi dingel do mobel yo dum woni bamako do ngel iwrno sengel gandi gaaw ka sekiraabe fa hande so ngabbi do mal ame ande ngal do baye hugude kabaruji ko woni leleedi mali fur holitinde wiide studio tamani do baye hugude kabaruji mudum binde studio tamani fewde o don numero chapande jeddi mere go chapande joyi jetti mere go tagal ko kay kanye tumbuti meji mudum kuntena hore ko wattu jonobe gawbe dudun jabanama lamo holiti wiide lebbi jago ngaroji didatul hakkunde gawo e sewar dum fuditi te kasen wattu jonono yimbe la kanbe wattede e golleji DDR di leedi meden di holita wed hebu winde be kay du yahuji naaji chapade jidde nay bi adama di do kabaruji fedde ministre de kany hokki dun wakande be ngadno kawtal mabbe so be jidno yimbe yottuna be kabaruji kenya do bomako do kedem ko kanko no dirta samba talo kanko humini kabaru DDR le o do nokku ko masifi do hen
pour le DDR ya 74
DDR uji naaji chapade jidde en nayo neddo binda andanadu anamuli e gubede no latori fu e leben non yo ujinaji noga e jeegon goni joni do andabe habotobe jaatin sabe de an jogi kaborde nanade le jate subagongol non kabaru sutugol habotobe hibbe benan yo dow laawi bembe ande kesede mem andani honono mon kala narini ne ngadi imadara faamande heedi gouvernement faawarde e gubbe ciñinde kawrangal sema kanye plateforme do gonde handen do non wala fuko men kebi tajoral e do majjun
confirmer quoi que ce soit sur ça
hodo en darnde pelle société civile en de yalla batu kando wadle leedi meedi ndi batu modo kando rentini bibbe leedi ndi fu yalla do heba fewde fadde no dirta kri 2000 de holli tiwdi wattu jono sa dewi darnde be do yimbe lana mawni sanne fa di do batuji ko darte ko hebe do hen kede mo kanko docteur Abdoulaye Sall o kanko lami de do fadde no dirta kri 2000 ko mo sifi do hen do faccitango dum woni Mamadou Samaseku
nafaka mo wonani en odo kabar o yo faba ardibe bangal ni suji amen e kanye kabar dina e lesifa leedi ni hakkeji hun tana hore dawrudo no be do yimbe le mbawata latade dewrintinobe memidun hala yugo yugo e kanye rafijukoje sabi minen min kejabe golirde lulirde transparency international denno anhani min kabono odo kabar o yalla kebe furbade nandene gedal tatobal jogingal dun nafa yo projet humaninde jogol lamu bangal denago ele alhali matinul kupabe be leedi gonde hunde ne wala non fi ana wara dubi joy ma sapu hande hakasen hunde marataake e le tirwar ne leedi mali dum wana fi kabaru halnana en fa yo kabaru be leedi mali
kanko dun horeejo ministre en gondo leedi meden dile cakkita yonterende o mo wonno leedi france di holi tawede ko mo yotti ton ko du talki kewdi kanyi en cinnina ko batto milliardu jinoga idi sefa dum anni yeltinede nyalawma hande so fabire leedi mali di ko nayiri bangal kabe kebe kanye golleji kewdi le nokko dum woni himbe lo humini be kabbaru kebe kay leedi meden di kollitiw sa dewi dido kalisiji wakkal fu hala mudan hale ka wala fu ko nafata kede mo kanko sumare o yo andan do kabar dido golleji sanne ko mo sifi do hen
Liyadundu kanko efedde France humani do kabaru hiriware tinni talkuru kawral projet demal almusadamu anawara e milliarduji sappo e didi tidala yo projet darto wo faba gila hitano 2018 milliarduji jenay kambar hakitere lam dum natata le projet hiriware tidala yo tiagal so be dawi be be mbiya o milliard kanyi o milliard hebama kawala furko dum nafata mi anda so tawi o do micito ya President le Lady Shin o holitino wide o hebbi milliarduji ujunaji temedere buudi sifa le hitane 2018 min taykiti tidalaji faba nokkule kewde cuudi kewdi anakanno mahede gallurende kura anahani no tawede le nokkule fu fayade Senegal ka halaji di sikki anahe
le collectif de wattu jono le nokkuno dirte jago batale bamoko do usine ngayde no gonde hewton sanne dum latik sababu buddu so yimbele humini be kabar hawaluji be kolliti hono kutteji ko dum way waddude ko kambe dum won demobe wonbe tombe dubbe kolliti nyalom hando dido taraje na gondi e yottade be dum e tawede fu jeebi isir ngaji be ka kolliti dati di fu njaltigile njaltinama le hin yalla dido tida lay fat njotto jamaare wonde tonde fa kebe famtar keden Ousmane Nyali Bouli
e ugol isir ngaji le jago an way wadde kutteji kewde hono bonnugol leydi nadu kasen wadde taraje do fina tawa e kebal le commune o dum wonno ko seri tarware horejo fedde be noddirta le voix sans voix holitivide
doni don sifa ngurama weltoto se be gadda kulentreji bonnoji hawalu o sere sere be tattan ledde de fuf tambe joon en jawdi be njata fi talka embe nafa mabbe tambe njata ana hawni lam o watana hakki on don nokku be fuf kanko min sifu mani do hawalu kanko dun o sukano denno watana hakki lo sukaba
horabe izin ngaji dine wana do woni hakki le mube be kulentivide projet ngaji ngada am le on nokku fa boto di bangal de ingadam fadde mal yirwa le onoku lamin kuyate o assistant juridique ijingaji ngondi le onoku
nous nous apportons plus
minen jamarande wata fufu nafude sabu minen e ndemobe be nangara tutundral hakilaji denno min totabe yoga awdiji di mu interdi hultini tan dum do la nafasanne ndemobe e kanye kala ngombe gakatiga
lam ko be gendi yoga be ne kolitiwide ijingaji yoga jode ke le onoku ngoydiraki do saria bakari yusuf tarware sous préfet kati
komin taki bangal izinaji ele circle kati burufuf ele komin jago yu edo tabata go fi sariyaji kandi humtinar hore sabi ko bur hewde be garantan be codan nuku ma anda fufono e kibita dido terangaji di bangal yu inde izinaji mabbe kayo ele lutugol sariya wana amir o wana mer wana mi suprefo o fa hunde me andana dido kabaruji
ko latifu wala fuko be timmiri do mudon tafon farde titallaji mudon di kebene jogala suka be jago hewbe anan belti sanne ko izinaji njodi le nuku mabbe o di izinaji e wi mabbe anan bay buutude araf hebude golle le on nuku
studio tamani yo pa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sekrab ngeelo ne lay kreduuji to en puddiran do kajolo do be kollitiido wattu juno ko kammo fuddi to burton nokko no dirtedo fin kolo kanye e dajjana idum le commune fouru do damaaje den goni wiyama wattu juno yi wonde toraaji mu en jotti kibe ton sanne ko yaata dum woni asobe damaaje wonbe ton teme dido dido toraaji jotti sabide nokko le muden fu ndiyam naati le odo nokko dum won kambe commune be kabar damaaje kambe kokki dido kabaruuji no dirtebe ton buloma wonbe ton be se wuro da ngartan do tumutu do don timminirten du sabide wotto nangiri en juude hollitinde wiide dum wonono mangal paden wonbe tonbe kanko lami di do golleji wotto juno o lomtama wakande lomtinde den dedu lami do kabar yite malinger no dirte do dum Umar Jara kanko jokko lami do yite malinger hollita wede o mo wonno ton colonel no dirte do Boubacar Yanassari Sanogo kanyu lomti dum won kanko no dirte Abbas lami no le o do no ko mo dire Abbas Dembele kanko lami no wonnobe to tumbuto sekra do katene betande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade hejo jame ka fande kedde hedade honno andir onno do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam